quarantine, yeah, yeah. Quarantine. Chino cha kusura na kusiba mama yumba. Hela chetuli kocha kato.
Kusanyuka kusanyusi kubanga meto ele nechukuru.